baba kusenda senda bafu bondeke byebasalaganya bingi olaba bakulimba woto bantimba n'abakyala balala olusi bakugamba tinkutulugunya kubuzi mirembe mama kimanye babikinga bakulemese wama bakutabangula omutima ekibaluma wama bwe nkubita mpo bafuna ensalwa baliko bulimba nakuwa obweya mu butakusobya nga nedda ensonga gye wamatira naawe laba tebwefuna batabuza batayina kisanga befuda bawabula batulemese wamma kuba bye banjogerako ndaba bifundu mama topapa kugenda mpuliriza mukwano sirina mutawana tabaganya obulamu bwange nasala weeranze kugwe ne ku byange tugabane emyoyo kugwa gubere gwange obufumbo tubukolera omukago kalaba ebigambo byabwe tumanya bute bakukyusa ndowooza